kufanya hivyo. Wanafunzi
tuyunge,
tuyunge, tuyunge mkono, tupio la vanio Uganda, tujenge Uganda mpya, tujenge Uganda mpya, tujenge Uganda mpya. Kwanbe, kwando lubu wa, kwanbe, choli maukwan. Kwanbe, kwando lubu wa, kwanbe, choli maukwan. Yen kai kwano jali no gina tema, kai kwano beri gina water, kai kwano no gina tema, kai kwano beri gina water. Yen mai kwano me yena ye ajelo chain.
Oh yeah.
Dakota, oh yeah.
Oh yeah.
You ready, oh yeah.
Oh yeah.
A movement government, oh yeah.
Oh yeah.
Tunakusukuru you ready, Museveni Kaguta. Rais wa Uganda, kujenga hii sura ya kuinua maisha ya vijana na kufukuza maskini kwa insi yetu. Na tunaomba wachazi yetu waendelee kutuma wale vijana wengine kupata elimu mbalimbali. As a Shuli people, we really appreciate your office, His Excellency President Yoweri Museveni Kaguta, President of the Republic of Uganda, State House Controller, Miss Madam Jane, Industrial Lab Director of Uganda, Engineer Raymond, Coordinator Northern and Eastern Region Industrial Lab, Mr. Longa Geoffrey, Mindset Instructor Coordinator, Lieutenant Colonel David Bamutaze, RDC of Gulu District, Isoka Sands, Chairperson Journal Committee, Honorable Pia Teke, First Year Passion, Honorable Foya Fearless, Honorable Lacoy Mike, all the LC5s of Achuli Districts, Diso, Commercial Officers, Town Clerk, NRM Chairpersons, RDC Goals of all the Achuli District. We really appreciate your commitment as being committees for God and my country. Amen.
Asante sana. Yeah, yeah. Nginya, nginya. Yeah, yeah. Mugi, yeah. Ayira, yeah. Ayiri wa oba. Ayiri kama ding kama mwenye nele wiyo. Ha. Jovan.
Achole in the soul of Uganda.
Kwa Uganda.
Another new.